Ngoma yami ngifuna ukule ngase ngiyafa ngoma yami ngifuna ukumbuza abantu ipofu
Kusha ngomthi mkhulu umfana phansi
ngingabhuqwini esigodi ngisasentanyeni kodwa indlela esibini ngiyayibambela ngizenzele yonke into ngithumela abafanyana abancane kwisiginxa esikhulu ngikuphusha ngo-andile umfowazwana ephansi emnambiti 150 house 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 khuphuka lapho fanam esiginxeni ngikuphusha ngayo ugebhe umfowamhlonge phansi empangeni kwesabiyele kwikhiphoti ngigcoba ngayo ujj umfowambuthuma phansi eyadini